weekend tayari ishafika na umefanya kazi wiki zima umechoka unafaa sasa kupumzika na masela na machizi kujumuika nikupari mzuka mpaka kuche baga kuche nyama choma zinachomwa elete tule na kudance na madada kama wale kwanza chiki kali pale venye nikakale venye nikakale ngoja kwanza niende nyonge naye nikishamaliza basi ntoke naye cause tutapati all night kushoto kulia
tuzikwende
east to west manze
tuzikwende
weekend hakuna kutulia
tuzikwende
sherebu kando zetu
tuzikwende
kushoto kulia
tuzikwende
east to west manze
tuzikwende
weekend hakuna kutulia
tuzikwende
sherebu kando zetu
tuzikwende
ayayaya tuzikwende fraya maicha cha shida zikwende kila weekend mambo fresh mambo mseto mambo mseto njo tushekushek tukamwage jasho alafu jipe good time tue mawazo ilu feel fine wakupeo na wacha wapewe na kwenye dance floor wacha pachimbike tuzikwende kwa pamoja sote full shangwe kushoto kulia
tuzikwende
east to west manze
tuzikwende
weekend hakuna kutulia
tuzikwende
sherebu kando zetu
tuzikwende
kushoto kulia
tuzikwende
east to west manze
tuzikwende
weekend hakuna kutulia
tuzikwende
sherebu kando zetu
tuzikwende
wapende wasipende tuzikwende party tuanza weekend hadi Monday atuletu zembe atulale ukimpata size yako wembebe na masela kama mko sema hai ishe mikono juwe tufurai na masela kama mko sema hai ishe mikono juwe tufurai seribu kamba kachini na ye ye na ye ye kwa mududu wadi chini ya pagawe seribu kamba kachini na ye ye na ye ye kwa mududu wadi chini ya pagawe kushoto kulia
tuzikwende
east to west manze
tuzikwende
weekend hakuna kutulia
tuzikwende
seribu kando zetu
tuzikwende
kushoto kulia
tuzikwende
east to west manze
tuzikwende
weekend hakuna kutulia
tuzikwende
seribu kando zetu.